DJ Graffy. DJ Graffy. DJ Graffy.
On my own, I can't see na kutegemea, usiniache kamwe. Nikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vinginevyo vyote mimi nakataa. Ndani ya mabawa yako fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa. Faida za mbingu nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu. Nijaze nguvu nipambane, udhaifu wangu uondoe, dharau shari ya matumbo adui anayonipiga.
Hawa wanajaza magari, wengine wanajaza mafarasi, bali sisi
Nitoa izani, sitaogopa kamwe.
najua kwamba mimi ni wako. Unanipenda tena sana, nuru yako inanitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako. Unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba
mimi ni wako. Unanipenda tena sana,
sana, sana.
Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe.
Upendo wako unanitoa.
Kama mimi ni wako. Unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe.
Ay, ay, ay,
ay,
yeah. nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe.
mtu ananielewa.
Baba ni dua yangu, unikumbuke hizo mbingu zikijawa sifa. Haleluya yangu iwe ya
yosikie.
Unikumbuke,
say you never fail.
You never fail.
Day by day, by day, by day, you're still the same.
Oh, oh, oh. You're still the same.
And your glory knows no end.
Oh, oh, oh. neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kujisifia ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kujigamba ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kuwaonesha ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina kujisifia neema yako yanitosha. Sina cha kujigamba neema yako. Sina cha kuonesha
Father, what is the Jesus come to you? Whether we come up or not, to you, we have another people.
DJ Gruffy, DJ Gruffy.
And that's another people to be like Yasho. And that's the city. And that's another people to be like Yasho.
Hata sasa wewe
and
nimefika hapa kwa makubwa ni wewe. Si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa hata sasa wewe.
Moja asante.
mengi siwezi kuhesabu, ila ni na neno moja asante ulionitendea. Kama ukimpa mtu kitu alafu akakushukuru, nacho juaga huwa unaongezaga zaidi
zaidi.
Sikushukuru tu kwa haya unotenda, ila hata kwa yale ambayo jayatenda, huku nikiamini shukurani ni sauti ya imani. Fedha
haitoshi kukushukuru,
dhahabu
haitoshi kukushukuru.
Ee Baba, nikulipe nini? Nikulipe nini?
umetutendea wengi, mimi nimerudi chapo mengine bado, ila natambua thamani ya hili moja ulilolitenda. Wale wengine kenda mimi sijui, ila nachojua kwangu umetenda, mengine sijui, ila hili Bwana nimejua umenitendea. Mimi ni msamalia tu, mtu wa makabila mengine, wala sikustahili haya ulionitendea. Wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana ninauona wema wa ajabu.
Wenye ukoma tulikuwapo, na neno lako alikufanya makosa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wenye dhambi tulikuwa
Trivia at DJ Graffiti.
Someone, come on.
DJ Gravy.